Nikao napiga rivers katika mpaka dija pula pivas chatisha kutoka ngware hadi giza wakisha nare light zikizimo piga puff puff alafu pass pass zikishika sana mami dunga gas mask cheki ras ras akona cash cash kwa the basha michanga muke chap chap kuna mchana flani hapa msawa sana nikamuliza kama naona tukiwa ya chana ai hapana juvenye wago meni mada figa namba nane labi tukichora saba yeesh. And that's just a half of it. Cause if I ever tell them all, I know we split. Na singitaka, jukiwe lego sama Kampala. Anywhere we go, bado tade ule mjanga. Bakita kani kona piga rivers. Katika mpaka dija pula pivas. Chatisha kutoka ngware hadi giza. Wakisha nare light zikizimo. Piga puff puff, alafu pass pass. Zikishika sana mami dunga gas mask. Cheki ras ras, akona cash cash. Kwa the basha, michanga muke chap chap. Karas na need, gala real. Kama Madrid, na nani pa. The love I need, data tukika sirikiana. Good girl gone bad, na nakari hana. Ni madam class, pia ni hustler. Red or die kwa mabati, ama ndani ya manju. Zupenda na juu ya blacky, ama ndani ya jagwa. Anafanya na feel like ita 100,000. Bakita kani kona piga rivers. Katika mpaka dija pula pivas. Chatisha kutoka ngware hadi giza. Wakisha nare light zikizimo. Piga puff puff alafu pass pass. Zikishika sana mami dunga gas mask. Cheki ras ras akona cash cash. Kwa the basha michanga muke chap chap. Bakita kani kona piga rivas. Katika mpaka dija pula pivas. Chatisha kutoka ngware hadi giza. Wakisha nare light zikizimo. Piga puff puff alafu pass pass. Zikishika sana mami dunga gas mask. Cheki ras ras akona cash cash. Kwa the basha michanga muke chap chap.